Ichikope chakushalikisha ichalenga ama kumiyabiri na chine. Yesu kumulu. Yohane 19 verse 38. Imiri moyaba tumwa 1 verse 6 kufika pa 11. Ichitumbi cha kwa Yesu bali chisendele ukufuma pa musalaba nokuya chishika mwiri bwe. Lelo pa wishiku bwalenga shitatu Yesu alibukile ukufuma kubafwa. Abantu abengi bali mu mwene nokulanda nankwe panshiku ama kumiyane. Isho aikele pano chalo. Kabiri bali mu mwene nalintu alesendwa mu makumbi ngafintu mulemona muchikope. Yesu pamona abantu abasumine muli lesa pamonga Mose na bambi na nomba bachiri no mweo. Bali na nomba mumulu. Mose ali ni ntungulu shia maka. Kabiri pamuku umowine ali ni kasesema wa kwalesa. Lelo Yesu ali mwana wa kwalesa. Ena ali umukalamba pali bonse. Mose ayabwishe abantu pali bemba. Icho aelengenye ukuti bapusuke kubena Egupto. Lelo Yesu aishile mukutupususha bonse. Abantu bonse aba mukonka no kumusumina. Ubushiku bumo Yesu akesa pano chalonga filafine aile kumulu. Akasenda bonse aba musumina no kumutumika kumulu uko akaya ikala na bo. Ba munyinane, ushemuli aba ipekanya ukuya kumulu na Yesu? Akesa ubushiku bumo. Sumineni muli Yesu Kristu, ni nshimuli no kupusuka. Abantu wa mobatila, takuwa baku ya kumulu. Au mwilabe pwa, tukaya mwine walaya.
Umutima wanjula temwa sana Pantu mulia mwine asendele Amachusho ayo ineshinga senda Gethsemane we shakakula Gethsemane we shakakula Kwibukisha fumu yandi Yajulile mugesemani
Mwilawe chivanda mweba Yesu Nibwe wulo mulandu mlefu ilanshi
Pamulandu wa uwi wa chalo Wisona wangeli bakusha weka Gethsemani we shakakula Gethsemane we shakakula
Nakula
kwibukisha fumu yandi Yajulile mugethsemane Yesu yapuna mine kumulu Atile tatanjite chole fwaya Nasumina lomu tima onse Ukuti mfila bantu bapachalo Gethsemane we shakakula Gethsemane we shakakula Kwibukisha fumu yandi Yajulile
Mpela yevuku dialenga chibiri.